Lesson 20, asking for prices.
Etsi, ya dinamune ke bokae?
How much is a bag of oranges?
Ke bokae?
How much is it?
Ke 4 pula 50 tebe.
It's 4 pula 50 tebe.
Namune e le nngwe ke bokae?
How much is each orange?
E le nngwe ke 75 tebe.
They are 75 tebe each.
Ke bokae gotlhe?
What is the total price?
Madi otlhe ke bokae?
Altogether, what is the price?
Madi otlhe ke 17 pula 50 tebe.
The total price is 17 pula 50 tebe.